The total number of votes cast in favour of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
go'aanka dadweynaha Britain ay kaga baxeen midowga Yurub waxa uu abuuray dhul gariir siyaasadeed oo saameeyay dhammaan xisbiyada dalka kadib markii si lama filaan ah xalay saq dhexe ay u soo korodhay codadka ay ku badinayaan dadka doonaya in Britain ay ka baxdo midowga Yurub aftida dalkan ka dhacday shalay ayaa natiijada guud ahaan saaka markii codadkaasi la soo ururiyay waxa ay noqotay in 100kiiba 19.9 ay u codeeyaan in Britain ay ka baxdo midowga Yurub ka 48.5% ay u codeeyeen in Britain ay wali ka sii mid ahaato midowga Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron oo awood badan ku bixiyay in Britain aysan ka bixin midowga Yurub ayaa natiijada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay magaalada Manchester kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id waxana uu ku sheegay in xilka uu ka dagayo.
But the British people have made a very clear decision to take a different path. And as such, I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister. Britain
ayaa go'aan ad ku gaaray in ay wada kala qaataan. Waxaan u malaynayaa in dalku u baahan yahay hoggaamin cusub oo dariiqan ku hoggaamisa. Waxaan samayn doonaa wax kasta oo aan awoodo ra'iisul wasaare ahaan oo ah in aan dhanka saxda ah u kaxeeyo markabka toddobaadyada iyo bilaha soo socda. Hase yeeshee ma filayo in aan ahay qof ku habboon inuu noqdo kabtanka jihada saxda ah ee dalkeennu u galay xilligan. Ujeeddadaydu waxa ay tahay in aan helno ra'iisul wasaare cusub bisha Oktoobar marka ay xisbiga Conservative-ku isugu yimaadaan shirweynahooda. Boris Johnson, duqii hore ee London oo ay isku xisbi yihiin David Cameron, ayaa waxa uu astaan u noqday kala qaybsanaan xoog badan oo ku dhacday xisbiga dhanka midig. Waxaana uu soo dhaweeyey Boris Johnson go'aanka ay dadweynaha Britain uga baxeen midowga Yurub.
Today, I think all of us politicians should thank the British people.
Maanta waxay ila tahay dadkeenna siyaasiyiinta ah in ay uga mahad celiyaan dadweynaha Britain go'aanka ay qaateen. Marka si loo eego waxa ay qabanayaan waa shaqadeenni, iyaga ayaana shaqaalaysiiyey si aan uga jawaabno su'aalahooda aad adag. In loo codeeyo in laga baxo midowga Yurub waa arrin aad muhiim u ah, waana in la muujiyaa. Looma baahna in la degdego. Dabcanna sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Britain, ma jiraan wax si degdeg ah isu beddeli doona xilliga dhow. Dhinaca kalena qaar ka mid a mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga shaqaalaha ayaa hoggaamiyahooda Jeremy Corbyn waxa ay ka dalbadeen in uu ka dego xilka uu xisbigaasi u hayo, iyagoo ku dhaliilaya inaanu ka soo bixin shaqadii loo baahnaa oo in badan oo ka mid a magaalooyinka ay caanka ku ahaayeen xisbiga Labour-kana xalay lagaga guulaystay. Waxaana ay sheegeen inay adag tahay inuu ku guulaysto doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda siyaasadeed ayaa ah mid cirka isku shareertay, waxaana su'aalo badan layska weydiinayaa dhaawacyada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee dalkan uu la kulmi doono 40 kadib markii uu ka huleelay midowga Yurub, iyadoo dhinaca kalena la filayo in saameyn xoog badan ay dhinaca dhaqaalaha kala kulmi doonaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.